Korintiyanko en ɗiɗaɓol surawol sappo e tati. Mi waray to moɗon joni garol tataɓol. Ayare wi'i, dole ɗum heɓa sheidu en ɗiɗo ko tato, ko ɗum tabbitina haala. Mi yadake mi waggini ɓen ɗon nyawruɓe yeeso e waɗuki hakke, ko ngarmi to moɗon ɗiɗaɓum. Joni nde mi wonda e moɗon, imi ɓeyda wagginkiɓe e fuu horiɓe kuwoɓe ɗen ɗon kuuɗe. To mi so'oyeke to moɗon, mi tawi iɓe nder hakke haa joni, mi munyantaɓe. Nde on giɗi yiiki ko tabbitinanta on Almasihu e metira laawol am, mi hollay on ɗum. Almasihu dullaayi sembe nder moɗon, amma imo huwa nder moɗon e sembe. Koo nde o warama dow gaafangal nder shiya sembe, fuu inon joni imo foofa laawol bawɗe Allah. Minon ma, nonno o wontindirno, min ngala sembe. Nonno Almasihu jooɗori joni nder bawɗe Allah, minon ma min jooɗodoto e bawɗe Allah nder moɗon. Ƴame ko e moɗon gi'on, ko on tokkuɓe Yeesu e goonga. Poonde ko e moɗon, on anda Almasihu e jooɗi nder ɓerɗe moɗon, goonga imo jooɗo nder ɓerɗe moɗon. Sey ni to on tokkaymo e goonga. Mi tabbitini on anday minon imin tokkamo e goonga. Amma imin toro Allah to ngaɗon goɗɗum ko woɗa, na gam yimɓe ngi'a bo imin ngaɗa ko woɗi, amma gam ngaɗon ko haani. Ko nde ɗum yi'ay min bo min ngaɗaay kuugal amin boɗɗum, gam min mbawata min kaɗa goonga nyawruki yeeso, sey ni min ngaɗa ko waɗata goonga nyamra yeeso. Min nanay belɗum to min dulli sembe, to ni onon on ngarti shembiɗɓe. Imin toro Allah ngarton keewuɓe nder tokkuki Yeesu. Kanjum waɗi mbindan mi on fii ɗu'um sharel ngel mi wonda e moɗon. Gam to mi waroyi to moɗon, to ɗum wartanayam dole na mi huutiri sembe laamu ɗum joomirawo hokkiyam. O hokkan laamu ɗum gam mi sembiɗina on, na gam mi lallina on. To bandiraɓe am, sai nyalde go'o. Mo'ine jonde moɗon, ngaɗe ko tori mi on ngaɗon, ngarte ɓe nyumo go'o, njoɗode jam. Allah joomu yidde e jam wonda e moɗon. Kownindire kownol higaku, fuu yimɓe Allah e kowna on. Barka ɗum Yeesu Almasihu joomirawo e yidde Allah e sumpotirki e ruhu Allah wonda e moɗon on fuu.